Mukama ye musumba wange setagenga akomyawo ememe yange taganyenge chigere change kusaga sagana nange natulanga mu nyumba ya mukama obulungi nechisa inangoberera natulanga mu nyumba ya mukama goodness and mercy shall follow me and I will dwell in the house of the Lord ni wankubadde mpita mu kiwonve ky'okufa balaba banumba bonna n'abawangula bisibu bicha jendi yesu n'abiwangula ono gwena sembeza n'ebibya bisobola musembeze mukirize musembeze yesu abisobola obulungi nechisa inangoberera natulanga mu nyumba ya mukama goodness and mercy shall follow me
yeah wena musembeze obulamu bwali bwagete Baya ingi rovu la mkati wa jembe Simari tuwa wu Muli mbeda Kono Chris chanti ya mfula Wadembe Di wadembe Di mirembe
Obulunji nechisa Inangoberera Natulanga Munyumba ya mukama Goodness and mercy shall follow me and I will dwell in the house of the Lord.
Kotesa emeza mu maso g'abalabe bange obuyambi bwange obukumi bwange bufa ky'oliweeka keera ku makya ntetekanya obulamu mbewo kankole nonye mukama